TeamSafi.com.
Dyson, Double J Vibe.
Daddy Guy. Achimu. Atama to Sinuris.
Atambe, tambe, 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 tambe.
Salama leko ebana shee nimefunga hapa niko legele nitafutari tupige wezi amini ndakunili kula tuki ebwana tungu cha leo kilikaza we alifu bete sikusoma mwe niligilaza mana ebwana tungu cha leo kilikaza we alifu bete sikusoma mwe niligilaza mana futari futari leta futari Oya futari 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 Leta futari futari Oya futari Taka futari futari Leta futari futari Oya futari
Atambe tambe 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 tambe
Kukosa kumchoki la upendi watu Mida ya futuru na futuru nyatu Maro nasikia
Odi kuna mtu
Oi na umayo
Nite chemkanishe watatu chafu Nike kula kanzo wapengi watu Mtoto ndogo ninafunga bila kula daku
Oi na umayo
Ama kweri kuna watu na viatu Hadi Ramazani unagawa Hata ni usiku haizwi Eti unafunga una beti Beti bado na vipenda visketi Sketi she wangu huku wapa ndeki
Naomba jizuie
Mana hizi zama za sheki, sheki Kumuomba mungu ndo fresh, fresh Soma Qur'ani ya ni yesi, yesi Hata salatano si feki, feki
Mema jindui
Ufungiwe, nikobewe Alafu kwa futari, kimbele mbe Futari futari Leta futari Oya futari 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 Leta futari futari Oya futari Taka futari Futari leta futari Futari Oya futari Nakuru nili tambe tambe Kwani leo nili tambe Nakuru nili tambe tambe Oya kwani leo nili tambe Nakuru nili tambe tambe Kwani leo nili tambe Nakuru nili tambe tambe Oya kwani leo nili tambe We tambe we Tambe we Me tambe we Me tambe we Tambi tambi aya utambi utambi aya utambi utambi buddy guy
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.